ShankySupplier.com.
Kibaya Studio.
Amina, Amina.
Let your love.
Ninakupenda Amina, sina mwingine zaidi yako Amina. Ninakupenda kila siku Amina, uzuri wako wakasuku Amina, eh. Amina usije niacha kwenye mata ubungu, Amina usije nitosa kisas na michongo. Amina, Amina. Choka Amina, unanipokea Amina, na unanijulia Amina. Nipe kidogo cha funguni Amina nichekewe, nipe kidogo cha funguni na mimi nitekewe, nipe kidogo cha funguni Amina na mimi cheke. Sijamona kama yeye mwenye uzuri wa Amina, kuanzia sura tabia na wana yeye na vimba, kuanzia miguuni mpaka nywele. Amina nitaishi na wewe, Amina nitadumu na wewe. Tumombe Mola basi atupe riziki, tumombe Mola atutoe maisha ya dhiki, tumombe Mola tujalie riziki, tumombe Mola wetu atutoe na dhiki. Ninachotaka mimi nitakupa, ulambe kopa ulambe shuka, nyamani le mifupa, sunajua sezi kususa. Amina, eh. Nipe kidogo cha funguni Amina nichekewe, nipe kidogo cha funguni na mimi nitekewe, nipe kidogo cha funguni Amina na mimi cheke. Sijamona kama yeye mwenye uzuri wake Amina, kuanzia sura tabia na yeye, nikiwa na yeye na vimba, kuanzia miguuni mpaka nywele. Hoya, kuna wanangu, kuna wanangu, kuna wanangu wao, wakisikia naimba wanakujaga kati. Ho, kuna wanangu, kuna wanangu, kuna wanangu wao, wakisikia naimba wanakujaga. Aya, twende, wanakujaga kati, wanakujaga kati, wanakujaga kati, wanakujaga. Hao nimewaona, nakubali sana buba mtumbaya, Malkia Queen Angel, Abi Mavoko. Chama no nyumbani mdogo Elido Amilo 29 with that himself Eselo Kanu, aha aha, Kigumi OG, Kigumi Teza,
Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.
ChunkySupplier.com.